tusasudde mukama singa bikolwa byaffe bwe biri abadde mwesigwa mukama bambi abadde wonche tuli yenze neibaze nti omukwano gwo ayi mukama yenze nsinze ntya okimanye kisimye ssebo